maxkamadda sare ee Milimani ee magaalada Nairobi ayaa ku dhawaaqday in doorashadii la soo doortay gobolka Wajeer Mudane Maxamed Cabdi ahayd mid sharciga aan waafaqsaneyn. Alvaro Mapey, xaakimka maxkamaddaasi guddoominaya, ayaa waxa uu sheegay in doorashadii 8-dii bishii August ka dhacday magaalada Wajeer ee lagu soo doortay gobolka xisbiga Jubilee ka socday ay ahayd mid sharciga aan waafaqsaneyn. Mr. Alvaro ayaa sidoo kale waxa uu sheegay shahaadooyinka aqooneed ee uu haystay Mudane Maxamed Cabdi ay ahaayeen kuwa been abuura. sharci darrin ahayd in loolan u galo kursi noocaas oo kale. 8-dii bishii August kadib ayaa gobolkii hore countiga Wajeer Mudane Cabdi Axmed waxa uu dacwad ka dhana ka geeyay Mudane Maxamed Cabdi, taasoo uu ku sheegay in doorashadii ka qabsoontay countiga Wajeer ay ahayd mid si maran habaabis u dhacday. Sidoo kalena waxa uu sheegay in isdhaafsi fara badan uu ka jiray qaabkay doorashada uga dhacday countiga Wajeer. Maxkamadaha guud ee dalkani Kenya waxaa hor yaalla 400 dacwada oo dhammaantood doorashooyinka ku saabsan bisha Febraayo ee foodan ugu soo haysa ayaa loo ballansan yahay in guud ahaan lasoo gebagabeeyo. Isla maxkamaddaasi sare ee Milimani ayaa sidoo kale shalayta waxay soo saartay go-aana in doorashada la isku qabsado ee u dhaxeysa hoggaamiyaha aqlabyada baarlamaanka dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore baarlamaanka dalkani Kenya Mudane Faarax Macalin Maxamed ay noqon doonto mid go'aan rasmi ka soo saari doonto 27-ka bisha Febraayo ee fooda nagu soo hayso. Keliya ma aha in maxkamaddu ay la daala dhacayso xubnaha ugu sarsareeya dalkani Kenya doorashooyinkoodii, sidoo kalena waxaa jira xubno hoose la isku haysto, qaylidaan fara badanna waxay ka jirtaa qaar badan oo kuraastaasena ilaa iminka waxaa laalay maxkamadaha, halka qaar kalena ilaa iminka ay soo celiyeen ay ku sheegeen in si sharciga waafaqsan ay u dhaceen. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.